kamaterereza embeera y'obulamu bwange byenfiiriddwa bye nnali nnyina mpeerezaamu ebisingawo nsomoozeddwa amakubo gye mpise tangira abalabe bange binzoganyanga nebyo simanyi ankyusiza olugero lwange kulembera ngoberere nongoosezanga ebyange byembala byonno bituuse n'emikisa enzijo zigule
nekkubo golokofa ewange
nongoosezanga ebyange byembala byonno bituuse nefamire yange gibeere nyaniriza ejo ndaza mukkuba ewatali kizikiza ewatali yadde nkiremesa wangomyambe njolinziza kati kenkusabye nange tondeka tonkisa nkusaba nze njuna byembala nkusaba tonjiwa yadde byempitamu ebisojja binzita bensomoka balabe bangi byempitamu ebizibu bingi kusaba kimu kuba bulungi emisanvu egintegwa yadde mingi kulembera ngoberere nongoosezanga ebyange byembala byonno bituuse n'emikisa enzijo zigule
ekkubo golokofa ewange
nongoosezanga ebyange byembala byonno bituuse nefamire yange gibeere kisakyo kyensaba ensi eriko bana bandaga befuula abayambi abekisanga basanyukira maziga g'empisa bansalako ebingi byannuma neesiga mukama gw'ow'ekisa nongooseza amakubo gye mpita tukuzaako nango ndaga ekisa leero luno nange ayi mukama mpeereza ku kyenkalirira ntongoza omwo mbasinga nyimusizanga mbasooka onongoseza olulimi lwange ontukuliza ebigere byange weninye gibe mirembe birowoozo n'omwoyo gwange.